It's DJ Russ Light Entertainment. Call or WhatsApp me on +254 716 158 168.
sisi watoto wako. Baba, tumekuwa kama hayawani wasiokuwa na makao. Kila nchi tulikimbilia, hatukupata makao ya kudumu. Bunduki, magonjwa, chaa vinatumaliza.
Vai a super. Wananiita Kamanda, Brian Juma, Nani Mitchell, na DJ Ras Light. Wananiita Kamanda, Brian Juma, Nani Mitchell, na DJ Ras Light.
Watu wa Mungu
Namna gani nime chill na the best DJ in town anaitwa DJ Ras Light.
We are best of the best DJs. We are best of the best DJs.
Maisha ya mwanadamu. rafiki pesa tulipendana sana maisha yetu yalikuwa mazuri nitakacho kunibaki nilikuwa na rafiki yangu rafiki pesa tulipendana sana
we are best of the best DJs
Nikitaka nyumba nzuri alikuwa anijenge Nikitaka gari nzuri alikuwa anilete Nikitaka nguo nzuri anakimbia dukani anilete Nikitaka suti nzuri alikuwa aniletea Nikitaka wanawake anakimbia Florida aniletea Nikitaka kunywa bia alikuwa aniletea
Yesu ndiye mwisho. alishinda vita, o Yesu wa majeshi, alishinda vita, o Kalivari, alishinda vita, o Golgotha, alishinda vita, o Kalivari, alishinda vita, o Golgotha, alishinda vita. Alishinda vita, o Kalivari, alishinda vita, o Golgotha, alishinda vita, o Kalivari, alishinda vita, o Golgotha, alishinda vita.
Thank you.
We are best of the best DJs. It's DJ Russ Light Entertainment. Call or WhatsApp me on +254 716 158 168.
Mimi naitwa Commander Brian Juma hapa na nimechill na DJ Russ Light. Nimetulinga, nimechill, nimerelax ise ndani ya mix kali na DJ Russ Light.
Majimpate pesa kwa wingi, Mungu tunaomba kwako waguse wana biashara, kwa jina la Yesu waiache tamaa ya chapa. Wanazotoka Mungu tunaomba kwako uaguse matajiri, kwa jina la Yesu waache mirongo ra jama.
nyimbo zako zitakuwa na upako jinsi gani ikiwa matendo yako sio kama unavyokiri. Mungu tunaomba kwako uwaguse wa imbaji kwa jina la Yesu Kristo uwakomboe.
Thank you so much, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. First of all, I reject the Finance Bill 2024.
Wabebe tena!
DJ Ras Light Entertainment.
Queso,
queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso, queso,
Yeah. Kilio chetu Mungu alikisikia, akatutoa Babeli kwenye mateso na dhiki. Lakini bado wenzetu wengine wameng'ang'ania Babeli, Babeli. E Mungu waokoe warudi Sayuni, E Mungu waokoe warudi Sayuni, watu wako wangamia Babeli.
Kule mbinguni, kwenye mji wa nuru. unipeleke kule kwa baba nikaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu milango ya dhahabu. Oh, thank you.
vishawishi venye utamu na uongo. Punde si punde Samsoni alijiuza kwa shetani.
Oh Delila alimnyoa Samsoni
kwa shetani.
Oh Delila alimnyoa Samsoni.
Yeah. Ata nidharirishwe, ata nihuzunishwe, ata nisononeshwe mimi katika dunia hii ya shida. Sito mwacha Yesu wangu, sito mwacha Yesu wangu. Ata nidharirishwe, ata nihuzunishwe, ata nisononeshwe mimi katika dunia hii ya shida. Sito mwacha Yesu wangu, sito mwacha Yesu wangu. Mtetezi wangu yu hai, ata nitetea ngema, ata nifikisha paradiso wanakoishi wote. Mtetezi wangu yu hai, ata nitetea ngema, ata nifikisha paradiso wanakoishi wote.
Of the best DJs representing DJ Ras Light worldwide.
Chukua mzigo wake mwenyewe. tabika kitio na wajidanganya mtu aipime kazi yote mwenyewe kila mtu ata uchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa habari
Sauti
Sauli kona wali udi
Sauli ko
Best of the best DJs, representing DJ Ras Light worldwide.
Thank you.
best of the best DJs, representing DJ Ras Light Worldwide. We are best of the best DJs, representing DJ Ras Light Worldwide. It's DJ Ras Light Entertainment. Call or WhatsApp me on +254 716 158 168.
Tutapata uzima wa milele. Usikose, tulipata furaha ya ajabu na dhahabu tutapata uzima wa milele.
Waamini wote mataifa yote wamchao Mungu ni mwokozi wao,
wote watashirikishwa kwa ufalme wa Mungu kipata mle yake Yesu.
Thank you. yeah.